This is the African music mix on the Voice of America.
Kill beat.
Got to watch your feet. Yo.
Boy. Shorty moving like a time bomb. She wanna explode. She a move like a time bomb. Ready for explode. She dey move like a time bomb. She wanna explode. Shorty move like a time bomb. Ready for explode. Time bomb. Time bomb. Time bomb. She wanna explode. Time bomb. Time bomb. Time bomb.
Don't come around, I want pretty ladies all around me. That sexy girl with the bad physique, I've never seen a girl like you. 10 to 1, that's the countdown. She's about to explode and constant fusion. My girl, she's bad, she's number one. I've never seen a girl like you.
That girl, I tell you she be time bomb. Don't stop, boogie, baby, wine on. Hey, your body be definer. This guy, boogie, no be minor. No, no, this body be designer. Some girl fine, but you fine her. See, continue to wine up. Can we never see a girl like you?
Came with a friend called Sabrina.
Time bomb.
Don't stop, sister Nina.
Time bomb.
Baby, go low. I just wanna love you. Share with me your problems. Girl, you are the type of girl a bad man need. I just wanna love you. Share with me your problems. Girl, you are the type of girl a bad man feel. Lean on me. My girl, you are the only.
I'm confused, I know if you go. The machine no go me to a means to my body. Hey, no between us.
No,
I go direct, make she see, say I mean up. Some romantic arena. I wanna take her to a place where the passion is
greener. Time bomb.
I
body fire.
Time bomb.
She my desire.
Time bomb.
Make me lose control.
Explosion.
Bring sexy back, sexy Nina.
Time bomb.
She came with that friend called Sabrina.
Time bomb.
Don't stop, sister Nina.
Time bomb.
Baby, go.
Proof positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
Sunshine for your soul, the African music mix on VOA. From the Cape to Tangier and all the points in between, take a musical journey on the African Music Mix.
Oh, don't quit.
Listening to the best selection of tunes from throughout the African continent. The Voice of America's African Music Mix.
Najua nyie ni mna nguvu zaidi ya sisi mwanaume kwa dem ni kama mfupa kwa fisi. Sina nia ya kubadili maadili sio nachopinga nyie kushikwa maskio. Sema tu amjui mwili mwenu la leo mtaambia tu ila iwe siliano. Mimi mwenyewe naenda kwa kila wiki. Aina maana wanafuata tu muziki. Mkiwa chachi wanaona hapa lipi hata niwe na hela vipi na lungu na marafiki. Vijijini ni asilimia 90 maskini tare yao ni pombe na nyingi. Yeah. Sasa mpaka lini mtakuwa mnanyanyasika na kuzalaulika? Au wenyewe mmeridhika? Wale mna haki wala msite bahati. Wewe unadhani wanangu mentali ana nani? Sema tu wengi wenu ni vicheche japo sio moto kuna siogo mchezi.
Kama ni dem sikiliza.
Excuse me.
Kama una swali uliza.
You listen me.
Hata kama sijamaliza.
Yeah.
Sikiliza. Kama ni dem sikiliza.
Excuse me.
Kama una swali uliza.
You listen me.
Hata kama sijamaliza.
Yeah.
Sikiliza.
Mfano mimi sabigi kabisa mtungi. Kiacha mabinti sio minele sio minungi.
So
ila nakosemani nikiwaona mnajigonga. Yani hadhinu nashuka kimsimamo mnapoyumba. Mekosa nini nachofanya msijamini? Au mwalimu wenu kipofu msemo na nyi mnamini? Msichimbe madini sawa, ila sio wote muwafanya kazi wa ndani. Sabu azipandi soni ngumu kwa rubani. Ila japo karani na imani haishindikani. Big up kwa mamami wote mba kompite melala kichwani. Sisemi mlee wanaume kama mabinti. Na mnapojitosheleza machaguo yanaongezeka. Mwoni basi someni kama ulishi vibaya kwa wana uirekibishe. Wenye upeo mdogo ndo daima unakuwa mcheche. Kuolewa sio lazima japo inaongeza heshima. Ina hadhi yake watajali mko kigogo wa mkulima. Na ole wenu msopenda kutafuta vyenu. Mnatamani tu wenzenu. Ndo maana huwa mna mengo na wazee umri babu zenu. Nieleweni jikazeni. Sipo koma wa umezeno tualetea vicheche ndani. Niamini binamu B. Yeah.
Kama ni dem sikiliza.
Excuse me.
Kama una swali uliza.
You listen me.
Hata kama sijamaliza.
Yeah.
Sikiliza. Kama ni dem sikiliza.
Excuse me.
Kama una swali uliza.
You listen me.
Hata kama sijamaliza.
Yeah.
Sikiliza.
Kingine mnapenda sana vya kupewa. Ndio maana wengi wenu mnaishia kuchezewa. Mnamegwa mnahatwa na hata mkileo. Ndoa inajaa visa na kuneo. Mfano ngwena rudi muda na utaka na ukinlete kibesu wa suwita la kwenu. Najua una kitu zaidi ya begi la kwela. Singe thubutu endapo nyumba ni ya. Najua mwezi kwenda haja ndogo mesimame. Na mnaweza wa kufanya kila sit na chofanya. Hata kwa rais mwanamke pia na haki mradi tuwe. Na vigezo wanaume tunapata wako. Kama kusu
kusoma wote ruksa kusoma bado biashara hata ufundwa kushona wenzenu chache kungeni si mnaona hata kuimba imeni tu msione noma kasi tabize bi stara race je mtakwendesha prado kama lady jd
Komando.
Amini wote tumezaliwa watupu na kupata kutokana na juhudi tu za mji hala
kama ni demsikiliza
excuse me
kama una swali uliza
you listen me
hata kama sijamaliza
yeah.
Kama ni demsikiliza
excuse me
kama una swali uliza
you listen me
hata kama sijamaliza sikiliza
Splendid sounds from the continent that all humanity calls home. The African Music Mix on The Voice of America.
Mo oh mon amour mo de ti qui a fait di mandati sala sanka di taraba mi e mon mingi oh seli mo ba mo tenembi e mo Bangati bongo somo bonandi Dali tingeza somo muna fami Wala dali titi petimo Mo inga kwe ya wali Yeso iye presenti kolinada
Gana l'heure dada. Yoroni a kiki moko. Celestin de cadre. Tonton ma colline. Vino. Docteur Irémo.
Mon bamote nebi emo seli. Bangati bongo somo bonandi Dali tingeza somo muna fami Wala dali titi tretimo Mo inga kwe ya wali Yeso iye presenti kolinada Kiringa nana
Ali Keke, Ben Mala, Adjamena. Tous les rassemblements, show. Yatoufa, attention à la Porsche.
Baba
chouchou kiringana le konda toto mitara bobo mokeda si beti mbia de baba minga kwe mi moke yo kwape bongwa sigi bi ukozo tiazo kwe Yeso kwa kesenge baba Yeso mbiye prezon si monada Nganga tene yoro nigi moko Lele Kirinda na le tieri Si beti mbiya de yaki Kirinda na le master Timbia de gaucher, Iringana le Niki, Sibet Timbia de Bibesco, Iringana le Babso, Sibet Timbia de José, Iringana le Lendien, Sibet Timbia de Malexo. Timbia de Saint-Brice, Kiringana le Gustave, Sibet Timbia de Arsène, Kiringana le Pati, Sibet Timbia de Théo, Kiringana le Toya, Sibet Timbia de Spain. Sibet Timbia de Jean Pascal
Because Yams, Prince, à Pépin, les amis de Vision Plus. Tonton Alpadi Alphonse. Tantine Germaine Keita, la malienne. Gobo Jean-Béni. Néné Tchakou. Ah, petit à confiance. Etienne Mobile. Escale Berroutier. Ah, Jean-Paul Maradas. Baguette Jean-Francis, PK12.
Julien Poucault, à Grenoble.
Oh, Céline. Oh, Céline. Oh, Céline.
The Africa Music Mix.
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
Félicité, moi la voici sous cabo de mi. Oya lelo, oh bibi si bon qu'il y a wa. La mopanzi, ta na elenga para. Félicité, moi la moi si sous cabo de mi. Moi y'a l'élo, oh bébé si mon fili y'a wa. La mon panzi, ta la elenga paraïso. Ami pesi, yo so sena yo. Cabo de mi,
mopanzi tala elenga paraiso ami pesi nyonso se na yo felicite didudue motema ya paraiso mabanzo mangai na yo makila matambolie elongi na yo fitie majilu mobatelie soki otalinga sherie mayele masilinga para para fifie.
African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
Another one for the ladies. South is all.
pataka jobo downtown. Tuko patana tao. You are looking very sexy. Tukawa shaka vodo. Ukawa tipsy kidogo. Ukasema unanipenda na uwezi kuniacha. Tangu zamani ulinipenda ila ukuweza sema.
Listen to the sounds of the continent where it all got started on the African Music Mix on the Voice of America.
Something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now another song.
Chiritomze,
Free on your favorite radio, VOA Africa.
L'ange de l'amour est le moment.
À force de chercher sans trouver, on finit par trouver sans chercher. Ah!
Yeah.
Laissez-moi danser,